Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
He kōna e purangi tēnei nā te reo irirangi o Aotearoa.
Tērā te kōrero e mea nā mahia e tōna ringa tino kai tino mākona ā koia te whāinga o te rangi nei i runga i te whakaaturanga o Whakamaori.
Our award-winning Te Reo Māori podcast Whakamaori is back, led by host Kimo Holtham and Dr. Āna Hini. Join Te Reo Māori experts Leon Blake, Hana Mereraiha and Kristen Ross in a journey of translating English content into Māori. Immerse yourself in learning, wānanga, discussion and the joy of Te Reo Māori with our crew. Here's Whakamaori with our host, Kimo Holtham.
Nau mai ki tēnei hōtaka o Whakamaori e Hoama. He whakaaturanga he hōtaka e ata wānanga i tātou i etahi o ngā tuhinga tawhito, ngā tuhinga hou, ngā whai kōrero, aua mea katoa ā ko tā mātou. He ata wetewete, he ata wānanga, he ata Whakamaori. Nō reira, e tika ana kia tukumihi atu ki te tokorua kei tōku taha i te rangi nei. Kristen, anaha, kei te pēhea kōrua i tēnei wā?
Ka nui te ora, ka nui te pai.
Kei te hia kai a hau, ināina i te āhu o te horopaki o tēnei kaupapa i tēnei hōtaka nei, he ono.
Tika ana, ko te kai te kaupapa o te rangi nei, e mōhio anau, Kristen, he vegan tonu koe?
Kau, tōna whātau, mātou ko taku whānau e whai ana i tērā momotaka kai, ko te hauora tā mātou whāinga i tērā wā. E rangi kua kōkuhu anō ko ētahi mīti, te heki, engari kaua ko ngā kai mira kakau.
Ana. Pēhea koe anaha, hea ngā kai pai ki a koe hoa?
Ngā kai katoa. Atu i te kaimona, ka kai tonu ahau i te kaimona, mēnā karekau he mīti kau he heihei, kai mua tonu i ahau. Heu anō, you know, me pono te kororo, ko te tehe o ngā kaupapa i wānanga i tātou i mua, ko te love language. Kare kore he wāhanga nui te kai i roto i te love language. Hei, love language, ne?
Tika!
Koeira tērā ko tāku, hei, ko tōku rāne, heu anō. Pātai tāku.
Kōrero mai aho.
Nei, pea te tehi kupu hou. Ki ngā taringa o tēnā, ko te orangaranga, takeaways.
Orangaranga?
Orangaranga. Orangaranga. Ko tāku e mōhio nei, mō tēnei kupu mo te o, hei kai, provisions on the run. Nō reira, i ngā tātua kotaranga, war belt, o ngā toa whawhai te wāi a rātou, mā ka herea e rātou, ngā kai ki ngā punua pēkenei. Ko ia tērā ko te o, ne, i haria atu ai e rātou ki te pakanga, he kumara pia, he mako, ngā momo mako maroke, kāreo te mōhio ki te ingoa. Engari, koeira tāku e mōhio nei, mō tēnei kupu mō te o, kei pōhe he kai noiho, he momo kai, engari, he kai i haria rā e rātou ki te pakanga ki hea rāne, i a rātou e takahi nei, i te nukuroa o te whenua. Taku pātai ki a kōrua. Mēnā i mate kōrua tātou rānei ki te whiriwhiri i tetehi o rangaranga, hei kai mā tātou, āharia ke nei, mate noa, ko te hea, te momo o rangaranga hei whiriwhiri mā kōrua.
No.
Mā koe tīmata, maki tānara ki au.
Ne?
Nā te nui o ngā whiringa, parakuihi, wātina, kai o te pō, he maha ngā whiringa, engari anō te KFC, te aharānei, engari anō e te hiatu momo o rangaranga, ko tahi noiho te whiringa. He maha ngā whiringa i raru i te marumaru o Maki Tānara.
Ai, e maramana ki tērā. He ahara taku tino kai, kare u te moe. I te me pono te koro, pai ki au ngā kai katoa. Nē, pai ki au ngā kai kakā, pai ki au ngā hupa.
Ok, whirihia no. Tetehi. Kimo, toru, rua, tahi.
He ngā kai o Korea i tēnei wā. Me pono, ai, pai ki au o momo kai katoa.
He orangaranga.
Ai.
Ka whirihiri au i te kebab.
Kebab.
He hauora, ka ki te puku,
Yeah, parakuihi, wātina, kai o te pō, kebab.
Ai.
Kabai. Kua ea.
Kua ea. Hoi anō e hoama, me tahuri atu ki ngā mahi o te rangi nei. Kei konei he taotaka, me pehe te tinu i tētahi momo kai, kua whakawehea ki ngā wāhanga e toru. Kristen, kei a koe te wāhanga tuatahi?
Ai.
Anaha, kei a koe te wāhanga tuarua, kei a koe te wāhanga tuatoru, ne?
Kapai.
Ngari, i mua i tā tātou tahuri atu ki tēna, kei a titiro ake tātou ki tēnei o ngā kiria te āta whakamārama mai ai he aha te taotaka o te rangi nei.
We're making Big Mac tacos. Using Meat District's the Steakhouse Tri-Tip Burger Patties, we're going to take two patties and break them down to three even-sized balls and smash them. After you flip them, we're going to add the tortillas. Once they get a nice crust, it's time to build. We're going to smash burger, American cheese, shredded lettuce, pickles, onions, and you can't forget that special sauce. It's time to grub, people.
Aha koa te reka o te hanga. E whakapono marika anau kua hetana tunu i taua mea. I te mea, e mōhio anau, mō te Big Mac, me rau atu koe i ngā, me tunu, i ākoe tunu ana i te miti, me tunu hoki koe i ngā tapahanga rī ki runga anō i te miti. Ki te kore, hara tērā i te Big Mac.
Mm. E toki koe hoa.
Kaole au i te whakai.
Ah, oh, ok, te mea, he koe.
Kau, me naka kai koe i te Big Mac, e mata ana ngā ani ana.
Ah, ai, kau, i te mea, e mōhio anau, ka tābiri rātau i ngā mea e rua.
Ooh,
he riki kei te miti, he riki anō hoki kei roto i te pūka.
Oh, he reka ki a koe te ani anamata?
Ai, pai ki ai.
Aha, koa te haunga o te hā i muri mai nei. Engari, kāreka hoki ai.
Nuinga, te nuinga ngā riki mata kei roto i ngā kai Korean, en koia taku tino kai te.
Te kimchi.
Ooh, aha.
Riki, ei, riki.
Riki.
Riki. Hea te riki?
He ani ana.
Ooh, kaua ko te riki.
Oh, e aua.
He riki.
He riki.
Oh, it's arafana, he kupu anō.
Tiro i aia tōne.
Kua roa me kōrero ana i te riki, i runga i te pōhehe, he tohu tō kei te i. Riki, ko te whutupōro.
Ko te riki.
Ko te riki, ko te onion. Ai.
He o no?
Ana, he akoranga, i ia rā o te riki e wama.
I ia rā.
Hoi anō, kia tahuri atu tātou ki te whakamaori. Kristen, kei a koe te whakamaori tuatahi. Māku pea tō Pākehae pānui, ne?
Kapai.
Rārangi a rārangi, ne? How to make Big Mac tacos?
Te taka tāko piki maki.
Piki maki. Ka pai.
Piki maki.
Tuatahi. Smash. Portion out tiny balls of ground beef and smash, press them onto flour tortillas. So they're super flat and thin. Lightly season the beef with salt and pepper.
Paul. Wahia mai te pī whiko natu, kia pōro iti ka pāwa ai ki te prawa tō tīra, kia parehe, kia rahira hirawa. Whakareka hia ki te pīwhi, ki te tote, me te pepa, ruarua noeho.
Grill. Heat up a pan over medium-high heat and place the tortilla burger meat side down. The beef will cook through completely while pressed up directly against the hot pan. When the beef forms a golden brown crust and cooks through, lower the heat and flip the tortilla over so the tortilla crisps into the pan. Oh, kia aroha mai, hoa makino ke taua pānuhanga, hoi anō.
Pāka, whakawerahia he hōpane ki wāinga i te āhua wera me te wera rawa. Kātahi, ka hora tāpapahia te pāki tōtira kiraro. Ka māoa katoa mai te pīwhi no te tōtira e tāpapāna ki te hōpane wera. Kia koura, kia pakapaka, kia māua te pīwhi, whakaitingia te kaha o te wera, ka kauhurihia i te tōtira i te hōpane, kia pakapaka, ārunga.
Mm.
Pai. I nui ngā kupu mino o rato neha.
I kōrero hia te parehe i tetehi o ngā hōtaka o mua, mo te tūpono kātahi anō tetehi ka tau mai ki te hōtaka, nei hea tēne mea te parehe.
Ko te e papatahi ana, ai.
Yeah, flat bread, ne.
He flat,
I kōrero hia tēnei i māua ko Leon e whakamaori nei i te tetehi o ngā kōrero mo tēnei mea mo te piha, te pizza, e. Engari, ko te kupu parehe kē, ki au, me taku whare. Ka pai.
Anō reire, e hara i te mea parehe ka noho motuhake hei kupu mo te pizza?
Ki taku mōhio kuira te ahunga o te kupu i ahu kē ai i te flat bread.
Tētahi o ngā he kupu anō i roto nei.
Mm-hmm.
Nui nei ngā kupu mino roto, ka kitea mai ko te pīwhi.
I mua i taku whakamaori i tēnei, te trauau ngā tamariki ki te kura, anā ka hipa mai tētahi taraka miti.
Mm.
Anā, i whaka, ko tēnei kamupene nei he, he i whakairihia etahi pikite o te miti, anaka ki te koe i te poaka, te miti kau me te heihei, anaka ko ngā kupu i tuhia ki te taho te taraka nei, ko te poaka, pifi, me te heihei, anaka ka pānui au i tērā i au e Taraiwan me taku whakai ki tērā, he mai tērā he kupu.
He rawe, ka mutu kua kororo hia hoke tātou tēnei mea te kupu mino,
ai.
E pai tērā ki au te pifi, māramana.
Ana e pērā ana tātou mō te poaka ni?
Mm.
Te poaka?
Koia, pifi, mitikau ni.
Ai, pifi, mitikau.
Ka pai.
He pātai au, i te mea, ko ki te au, ki konei mō te pan, ko whakamahi ko i te kupu hōpani, i whak...
He pātai tāku.
What did I say?
He pātai au.
Sorry, that's the second time you done that.
He pātai au.
I'm a Christian.
He pātai tāku. Ka pai.
He pātai tāku e hoa.
Ai.
I te make kone, ko whakamahi ko i te kupu hōpane,
mm.
I whakamahi noho i te kupu pēne, he reire kētanga i wāinginu ngā kupu e rua nei?
Ko te kupu mino tērā, ko te pēne, ko te hōpane, ko te kupu Māori.
Mm. Tainoa tiki te prae, ei.
Ai.
He tūmahi, he tūingo hoki, te prae, hei fry pan. Pea, he wano?
Ko ia te hō, o roto.
Mm.
Ka, he mea kimikimi noho.
Au.
Ok. Me haere tonu pā tātou, neha?
Oh, he pātai anō tāku. Mō tēnei mea mō te, i te reo Pākehā he derived noun, tetehi tūingoa i ahu kē ai te tūmahi, ne? E kite ai, e rangona ai te hangatanga ranga, ne? Pēnei i te whakamārama me te whakamāramatanga, ko tetehi, ko ia tērā, ko te tūmahi, te rātu, he tūingoa kē. Whakamārama, whakamāramatanga, tangi, tangi, hanga, e rā momo katoa, engari. I roto nei, ko te pāo e kōrero hiāna, he tūmahi, he tūingoa rānei tēnei. The smash or two smash?
He pai tēnei wānanga i te mea i au e whakamāori ka whakaroa hau ko te pāonga, ko te pāua, ko te pāo rānei, anā ka whainoi hoa hau i te reo Pākehā ka ki au, ka whakaroa ki au, ko te smash i konei, he kupu mahi.
Mm.
Nō re ka noho au ki te kupu mahi mo te pāo. He aho whakaro ki tērā?
Well, kei te pai tēnā, kia hau nā te mea, i tēnei whānau derived noun nei, i a tātou whakapuaki ana i etehi o ngā derived noun nei, e harai te mea me whakahua hoki i te fiore, te hangatanga ranga, me haere tātou ki te tangi. Āhea te nehu, engari he nehu ngā kē, ei. Hari huritau, hari huringa tau ki a koe, hea ngā whakamārama, hea ngā whakamārama tangarāni. Tērā te tehi rārangi, e paitonu ana te āhua o ngā derived noun i te korenga o te fiore, engari anō, te tehi atu rārangi ingoa, me whai fiore e ki ai he derived noun. Haere mā te tomo, kāre te tika, haere mā te tomokanga. Māramana, akine pea, kei tērā rārangi,
a
te rārangi tuatahi, te pāo, hei derived noun anō hoki, te korenga o tana fiore.
Ai, and me taku tino whakai ki tērā i te mea koera te kupu pakupaku noa nei whakararu i ahau e whakamaori ana i tēnei. Kā noho au ki te ata wānanga me whai fiore, kā noho rānei hei tūmahi. Hoi anō, he pai e nei wānanga.
Ai, tino pai. He rere kē te tikanga o te kupu kōpenu i te pā? Rere kē katoa rānei te whakamāramatanga o te kupu kōpenu.
Ka rongo, ka re anō au ki a rongo i tērā kupu, engari ka rongo au te penu, i roto i tērā kupu, ka whakaro atu au ki te penu-penu, pene i te penu-penu i ngā riwai, ki a māma te kai. Nō rira, ai, kai taua whānau, tonu o te mahi, ne?
Hoi anō, kusina mai te taha Pākehā ana hae pānui, ne?
Ka pai. Melt. While the tortilla is crisping up, add a slice of American cheese and cover the tacos so the cheese melts.
Whakarewanga, derived noun. I te tōtira e pakapaka haere nei, āpiti hia te tehi kōripinga tīhi Amerikana ka uhia ai ngā tāko e rewa ai te tīhi.
Sauce. Mix together all the Big Mac sauce ingredients. Mayo, ketchup, sweet relish, mustard, vinegar, onion powder, garlic powder and paprika.
Kīnaki. Whakaranua katoa hia ngā momo kīnaki o te kīnaki pīki maka. Arā. Te wairanu huamata, te kīnaki tomato, te kīnaki tomato reka, te panikaka, te winika, te paura riki, te paura kāriki, me te paparika.
Ka pai. I taku ki te whakamahi te kupu āpiti, ke te piringa i te panuni i taku whakamāori. Ngari ka waihu au ki reira.
Ko te kupu hou ki au I tō whakamaoritanga, ko te kōripinga.
Ah, yes, yes.
Kōripinga.
Yep, kōripinga he slice te rāne. Nei, te kōripi, kei te kōripi au te mīti, kei te kōripi rāne au te tihi. Hei te o te ngātu, he kōripinga tērā, a slice. Apai, e kitea nei e tātou te ngā, te fiore, e mohiwai tātou ākāti. He tūingoa.
He tūingoa.
I ahu mai ai tana tūmahi.
Kā pai.
Tērā te tehi whakamahinga o te kā tūmahi ai.
Mm.
E rite ana ki te kātahi kā. Kātahi ka uhia. Mm. Ka pai?
Mm-hmm.
Kātahi ka uhia ngā tāko e rewa I te tihi. E rua,
mm-hmm.
And then.
Ka pai. Kia te tiro ki te kīnaki, te rerenga tuatahi, whakaranua katoahia. Nā, e rua ngā fiore.
Mm.
I era kupu e rua. Nā, hea te kōrero mō tērā.
Ia tātou e ruku nei ki te hōhunutanga o ngā, o tēnei mea o te kupu whakau, te tehi wāhanga pai o te reo e rongo nei tātou I ngā kupu iti noi honei. Ko tāna, ko tā e nei kupu, he whakakaha, he whakarākei, he whakaniko. Ka mutu ia tātou e whakahoki nei I etehi oe nei kupu whakaū I roto I ngā rereahāngu, ngā whakahaurāne, me tōwai e tātou tērā fiore ei, kua kōrorohia kētia tērā, kei te kua horoia kētia ngārihi, kei te kōrorohia tonutia tō iwi, arānoatu, tainoatu ki tēnei, nā te mea kua... he tohu tohu tēnei whakaranua to mix, and to mix them all up, whakaranua katoatia, katoa hia rāne. Engari, tērā tetehi ture e meana, kai a koe te whiringa, mēnā ka tōwaitia e koe tērā, tērā kūmuri, hāngu, kare kau rāne. Ka, e pēnei ai te āhua, whakaranua katoatia, whakaranu katoatia rāne. Kai a koe te tikanga ko te ture, me whai fiore te mea whakamutunga.
Ai.
Kaua ko te mea tuatahi anake.
Kia manoa nui mai e hoa ma, engari e hihi anau te hoki whakamuri I te mea kare tonu I te marama ki tētahi o ngā whakamarama. Kā tira tira ai.
Ai.
Oh. Hai.
Ka tāi koe te ata wete wete I tēnā, te ata wānanga mai I tāu I whakamarama I mō taua reringa kōrero?
Ai, kāri mau I a koe taku whakamarama tawa.
Ai, okay. Koia.
Nō reira, anei te reringa kōrero e te hunga whakarongo. I te tō tīra e pakapaka haere nei, āpitihia tetehi kōripinga tīhi Amerikana, ka uhia ai ngā tāko e rewa I te tīhi. Tērā ka uhia ai, e rite ana ki te kātahi ka uhia. Kātahi ka uhia, he and then, noi ho tērā, e rua e rua, kai a tātou te tikanga.
Ka pai.
I etehi wā, pai ki au te kā tūmahi ai, I etehi taima, ka tahurike au ki te kātahi ka, ka hoki anō ai ki tērā ara. And then I go back to ka hoki anō ai ahau ki tērā mea tuatahi. Tino rongonu I tēnei whakamahinga o te ending.
Mm.
Ka pai.
Kai te ahua o te rere I te arero, koia. I te rere ngā kōrero I etahi wāne.
Tika, tika.
Ok. Me haere tonu tātou.
Ako, okay.
Wairanu huamata, he mayonnaise tēnā.
Mm.
Heaha, heaha I huamata ai te mayonnaise.
Yes, pātai pai tēnā. Noroto mai te, I te aka.
Āna.
I reira te meonehi, kare aku raru ki tērā kupu, heo no, I kitea hoki te, te whakamaoritanga nei, wairanu huamata. Nō rei whakamahia, I whakamahia no atia.
Ka pai, heo whakaro mo te kīnaki mā.
Kīnaki mā, white sauce, ahua whānui tērā I.
Ai, mahanā mō kīnaki mā.
Tikana, tikana. Ok, ki mō, hoi, hoi. Hari tonu.
He whakaro ki te white sauce, Te cheese sauce, white sauce,
tērā
mō kinaki.
Mō te silver side.
Oh,
kā wai, ko ia rā taku o rangaranga. Ko ia te kupu?
O rangaranga.
Ka waiho mai tēnā ki taku o rangaranga.
Nē, te aha, te white sauce.
No, te silver side.
E hara te rei te o rangaranga.
Ok, te kōrero mō ngā takeaways noho.
Ai, ngā takeaways amahe.
Āna, kataka te kapa. Kimo, ketchup e hoa. Ketchup. Hoi anō, te wāhanga whakamutunga nei. Ko ai te kaipānui? Te taha Pākehā. Anaha, kei a koe.
E rua ngā whiti, tetehi he āhua nui, tetehi tahinoi ho te rārangi.
Ah.
Finish. When the cheese is melty and the beef is ready, remove the tacos from the pan and top them with a slice of pickle. Big Mac sauce, shredded lettuce, diced onions, and an optional sprinkle of toasted sesame seeds.
Whakakapi. Kia rewarawa te tihi, kia māwa te mīti. tangohianga tāko i te pēne, ka tāpiri atu i te pīkara, te kīnaki pīki maka, he kakunga rētehi, he tapahanga rīki, ā ki te hiahia he ruinga kākano he hami.
Enjoy. Fold them up, devour and enjoy.
Whakapaua, pōkaingia, horoa, rangona te matareka.
Pai.
Pehetawa kupu horoa, i he mea tango noho i te kupu kaihoro. Ngeri kāreo i te mōheo me he mea katai te whakamahi i taua momorerenga kōrero.
Kāre nuau, kia rongo i tērā, i roto i tērā horopaki.
Ai, ai.
Mohana ki te horoa i hei momo tere. Kia horo, kia tere, ai, kia ai. Kama.
Mena ka rongo i tērā, ka kite i tētahi e tere ana te kai, ai. Kāre āta kai ana, kāre āta mihi ana rāne ki te kai, kei te kai noiho, kia ki te puku. E whāwhai ana ia.
He hapea he kupu pai atu i te horo. Kia kōrua te tei, devour.
Ake nepea, o kainga.
Kainga.
Ei, kainga, kaingia rāne, kaihia rāne, kainga horotia, pea. Eat them up fast.
Ai.
E aira ki te pātaku kupu nei, ko etahi o ngā kupu atu anō i te whakapau, ko te hohoni, te honi, te iki, te ngonge, none, pongokawa, whakahemo, whakapau. Mm. Anā, ka mahi kia pau katoa, kia ngaro katoa. E rangi, e hāngai ana e rā kupu katoa ki te kai? Pehea nei te whakahemo.
Well.
Ai.
He āhua hōhunu tērā i ete horopaki.
Ai.
Whakahemo, patua.
Ai.
Ai. Noi, he tohu tērā ki a tātou. Me tūpato tonu a tātou whakamahi e nei kupu hou nei, ne?
Ai.
Me āta marama, ai, e tika ana tēnei whakamahinga, karekau rāne.
Yeah. Kio whakaaro e hoa, i a koe e whakamaori nei te kupu finish. He
hai whakakapi ai?
Ai, ai.
I ki au ko te whakakapi e kōrero ana i te mea kua kōrero kētia, he rārangi mahi, ne?
Mm.
A mehemea ka, ko taku mōhio mo te kupu whakakapi nei, kia tutuki rawa ngā mahi ki runga ke nei, i reira kapi ai te mahi.
Mm.
Ko ia te taki whakamahi ai au te whakakapi.
Mm.
A ko tētai honga mea tino uaua ki au, ko ngā kupu pēnei i te shredded, me te diced. Ko ia te takeka ki te, ko te kakunga mo te shredded, me te tapahanga mo te riki. Ke whakaroa no ia kōrua mo aua kupu.
Te tapahinga, ai.
Ka mutu, ko te kupu tapahi ai, ko ia tērā hei kupu hāmarara, hei kupu praikete.
Mm.
Kei raru iho nei i te tapahi, ko ngā momo e hāngai tonuwana ki te kupu tapahi. I a tātou e āta wete nei te kupu tapahi, he downward action with the blade. Engari he maha ai, he kani, downward action. Ei,
tua.
Ko te kuti, ko te tātā no hoki, no te whare tūtau a kē tērā.
Poroporo ngā tētahi?
Well, yep, he tapahi a no hoki tērā, tu ki etehia i tu cut into, ina poroa te mēti.
Mm.
So cut it into sections. Ei, i poroa tana upoko, he was decapitated. No reira, sections tērā, kōripi, he tapahi tonu tērā. You know, i taka te kapa, ka kia tū ki a te whare huia i te tehi time. Oh, paito kutinga makau e koro, katahi te kaumātua kā ki mai, ai, nā te tangata i te taone nei, ōku makau i tapahi. Whakaroa ke, ei, i whakamahi naihi, te tangata nei ki te, and nā rei taka i te kapa, downward action with the scissors blade. Nō reira, he mahanga ngā mata rere kē o tēnei mea o te tapahi. Āhua kupu gautū tērā, mēnā kāreku i te mōhio ki te kupu, mēnā he downward action, a kāti, kā ea.
Ka ea i tēnā, ne?
Yeah, ko ia.
Pai tēnā, whakamārama ki au.
Mm.
He wāhanga anō?
Well, i a tātou e kōrero kupu nei, he aha anō etahi kupu mō te kai.
Atu i te kai me te ō?
Ai, atu i te kai me te ō. He kupu anō a kōrua, ko te haupā?
Ai, ko te haupā ai.
Haupā, kare noi kia.
Te haupā.
Ko te haupā ai. Yep, ko te haupā mo taku he.
Te haupā.
Hea te rerekitanga, no hea te kupu nei. Haupā.
Te pātaka kupu.
Te aka.
He kupu anō, tēnei.
Kua roana e mohi ona ki tēnei mea ki te horotai. Engari, he delicacy tērā. Mm. Nā te mea i rato i tetehi o ngā, tetehi o ngā kororo o uki, e mea ana te pōtiki kai pāpāwai, a papawharanui e kororo ana mo taku tipuna mo tūhaurangi. Kāri tino paingia e ona whae keke. Koe ia tetehi o ngā tamari ki tokowaru a rangitihi, engari koe ia te hipipango o te whānau. Katoa te nuinga wana tuākana, tana tuahine, kei te aihua hoki he piki tohe i roto i tō māta iwi kō i te pōtiki o te whānau. Engari, hei tā etehi kei Wainganui ia, koe te black sheep anyway, o te whānau Ngāti Mekari ia heke ia Tapuika. He wano, ko ngā toenga kai, ko ngā maramara kai, ko ngā kai mātau ki āia, koeira i tapaina ai, ki runga ki āia ko tūhaurangi kai mātātau, kāro hataku tupuna. E ngari i whakapuhitia rawatia e tōna māma e papawharanui, kia whakahua hi anō te kororo e mea ana te pōtiki kai pāpāwai, nā papawharanui ko te, pāpāwai te tehi o ngā horotai no roto i te ngahere. E nā koeira te tihu o ana tino kai, horotai delicacy.
Tāhua ngā kōrero, tēnā koe, tēnā koutou.
Tēnā anō tētahi kupu karekore mōhio ana kōrua, kei te haka o ngā Timoti i tito. Ko te paumatua tēnā? Kei te kōrero tēnā mo te kai?
Ia ua, karau te mōhio.
I te mea he pātai tēnā, he pātai, i te mea kāre hoki au i te mōhio.
Ko te manako kāre a Timoti i te mātaki, ki te whakarano rānei.
Aroha mai e pā. Ke manoanu i mai.
I mohio ki ngā kupu, engari kua wareware.
Ana. He kupu anō kua ki te, ko te kame. Ko rungo kōrua i te kupu kame?
Kua rungo kame, te kame.
Kami, kamu.
Ne?
Komi. He kupu katoa e nei mo te kai.
Kua rungo hau i tērā. Kame.
Pēhea ngā kiwaha me ngā kupu whakarite, heaha a kōrua kōrero mō te kua ki te puku?
Kuarangi āhua.
Kuarangi āhua?
Anō nei kua hapū ahau i te nui o te kai, e kuarangi āhua.
Kua puta te pito.
Kua peha te korokoro.
Kua pī te tero. Ko tētahi kōrero nā tētahi o ngā kaimātu o te kāinga ko Erima. Ka whakamārama ia i te kua poaka rakerake. Kua poaka rakerake. Anā ko te kupu whakaritera, ko te whakamārama i te āhua o te poaka i te wae ki ana tana puku, ka takoto tīra hātu, anā ka kite i ana waiwai, e rakerake ana. Anā ko te poaka rakerake, koera tētahi kōrero o te kāinga.
Pai tēnā, tangi ana te ngongoro i te pūnauna o te whataroa manae, tērā kororo.
Mai te haka a pāpā.
Hea te rātima peha-peha, hea te tinga o te peha-peha.
Taku mōiho kua ki, ei, kua ki te puku i nāi nei, kāre he rūma, mea rawā ke kua ki hoki te korokoro, i te nui o te kai.
Ko te tino kōrero a te haumihiata i a mātou e kai ana ko te kua hawa. Kua hawa.
Yeah, tika.
Ana, ko te kōrero e rite ana ki te whakamārama anaha kua ki rawa, kāore he rūma e kai ano ai e tahi kai.
Te kupu mākona, engari he ngata tērā i etehi taima, karekau pea te kupu mākona e whai hua ki te āhu o taku, ei, kua āhua māwiwi etehi wai.
Anā, taua waiata i ako ai tātou i te panikiretanga, nā Praone, he kōrero i Raukawa, ko te kua tinga, te ngārara.
Koia.
Maumahara ki? Koi tinga.
Tinga.
O, kua tinga. Kua tinga. Ko te ngata tonu, nera?
Āna.
Kua tinga te ngārara. Maumahara ki te rā waiata?
Kau. Kau.
Must be kāri puta te ihu.
Kāri kui tai ki ngā wānanga.
Ā, tēnā. Kua tinga te ngāngara, ko te ngāngara e haere ake nei, ko te wāhanga o Urban Dictionary. He wāhanga e tango ai tātou i etahi o ngā kupu, ngā rerenga kōrero o te ao hou nei, ne? I te mūra o te ahi, ko tā mātou, he whaka Māori. Me pono te kōrero, he taniwha tēnei wāhanga.
He
uaua. He uaua. Hoi anō, kia tirohia te kupu o te rangi nei? low key paite nei kupu ki au ka whakamahi au I te kupu nei. It's a term used by someone who wants to hide or not draw further attention to how they're feeling about something, someone or an event. Anei te, te tauira, Mere thinks that she is hot. I low key think she isn't. Low key.
Low key.
Low key. Aha, ko te pai o te kupu nei hea, low key.
Ko te kupu ka toko ake I, te, I ngā whakaaro, I au kia pānui te low key, ko te kūpapa. Anā, I a mātou ko te haumihiata e tuhi ana I ngā hōtaka mō tā mātou paki waituhi inutai. He paki waituhi tēnei e whai ana I tētahi kāhui karoro. Anā, ka āta wānanga mātou, he ahanga momo rere a te manu, anā, ko te Ko te rere kūpapa te manu, ka heke ia ki te mata o te wai, anā ka āta haere, kāore koe e tino rongo I aia, kāore koe e tino kite I aia. Anā, mena ka whakaro koe ki tērā pikitia, ko te lau ki tērā, ne, haere kūpapa tu anā.
Pai tēnā e hoa!
Ai, nō reira, anā te haumihi ata tērā kupu I whakaoko mai ki au.
Anā, kori te koe?
It's been a bit low key at the moment. But ngū, a kene pea ko te kupu ngū. Kei te ahua hoki o te horopaki e I te hiwa he kai kōhuru. Assassin, silent assassin, ahua low key. He wa no, aha kua te maroke ngū.
Ngū.
Oh, actually, pehe te ngākau whakaiti. Ahua modest.
Te rā tētahi horopaki.
Yeah, ngākau whakaiti.
Kei au pia te ngū. E rua, tēnei lau ki. Hey,
noho puku.
Noho puku, pai ki au te noho puku. I te mā koia, he ahua, ki au nei koia te wairo te rere ngā kōrero neha, e noho, ngā kau, e noho whakaiti ana.
Ai.
Engari, tēnā, kia whaiwā ai au te kimitaku kupu, anei te wero. Me tō kupu, whakamahi ki roto I te rere ngā kōrero, whakamaori te rere ngā kōrero nei. I low key think she isn't. Whakamahi mai I tō kupu, ki roto I taua rere ngā kōrero.
I nāne koe raru au. Kāre pia e tika ana I tērā horopaki, I tērā rere ngā kōrero.
No, ka tāia e koe, ka tāia e hoa.
Hoi anō, anei tētahi tauira o taku whakamahinga o te low key. Te rapea ka haere mai taku tamahine ki taku ruma I te pō, ki te whānako I taku waia, kia kōrero atu ki ana hoa I te wainga nui pō, ia māma e moe ana, ka haere kūpapa mai ia, ki te tiki mai te waia, ka hoki ki tana ruma, me ara wāke, kei runga pai āhua.
Ah, ka pai. Yeah. Te ahua nei, kei te ahua te horopaki neha.
Kei te ahua o te horopaki.
E te tuki ai te kūpapa.
Ai, nō reira, kā raru taku whakamaoritanga I tērā horopaki. I kite ai tātou I te Urban Dictionary. Nō reira me whakaro kupu anō ahau.
No, pai ana tēnā. Anaha. Ngū. Ua tēnā mea ne.
Koera te reringa.
Yes, kua miere ahau I konei. Kua miere ahau. He ono, me ata whakaro anō. Kei ako e hoa.
Ko, kare kautaku kupu. Noho whakaiti ana. Low key.
Inai.
E pai tērā.
Karekau, I au e whakamaori ana I te rerenga nei, karekau pea te wāhanga low key e whai wāhi mai nei ki te rerenga. Inau e whakaro ake nei a mere hea tāhua ia. Ke au ake nei, au ware ake. Ei, karekau, hea ha hoki, not even.
Hea hoki.
Tēnā,
ko ngā tūmanako ki a hoki mai koutou ki te whakātiranga e hare ake nei, E rite ai taku kupu mo te low key, te makarikau I tēnei wā. Hoi anō e te whāna, e tika ana ke tuku mihi atu ki te tokorua nei, e mihi ana. E mihi ana I runga I te wete me te wānanga I ngā kupu mo te kakā, mo te reka, mo te kawa. Kua mōmona ki mō I ngā kai a te rangatira. O te rangine e wama, tēnā nō rā kōrua. Hoi anō kia koutou I te kāinga, e tika ana ke tuku mihi atu ki RNZ National, te māngai pāhoa nō hoki, nā rātou I hoka ai tēnei manu. Engari kia koutou I te kāinga, mehe he whakamaori te kai, hoki mai anō. Mō tēnei wā e hoa mā, kā ki te anō.
Kia ora tātou katoa. Thanks for listening to Whakamaori with our panel Kimo Holtham, Kristen Ross and Anaha Heaney. As a learning resource, head to rnz.co.nz/whakamaori to find the panel's Te Reo Māori translations in PDF format. You can watch Whaka Māori now at rnz.co.nz or listen to the podcast, subscribe, rate and review on Apple, Spotify or any good podcasting app.
Ko te reo, te take.
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.